rooftop.
Oh, this touch.
Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baby, I'm smiling. Baby, I'm smiling, yeah, for you. Baby, I'm trying. I'm trying to be perfect, baby, for you. So come see me, see me, see me, see me. Come see me singing, 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 singing. Oh, baby, tight. Me can't wait for tonight. Me love what we do, me baby. My hands around you, me baby. Tonight just me, you, me baby. Me going crazy for you, me baby. Lights up, sound on. Champagne, so let's give a love song. Yeah, I wanna give you love. My baby, give me love.
Leo, naku bandika, bandu wangu. Bandika, bandu wangu. Leo, naku bandika, bandu wangu. Bandika, bandu wangu. Leo, naku bandika, bandu wangu. Yeah, yeah. Bandika, bandu wangu.
Kwenye kichwa changu umejazana, ushanipasana. Hadi nikitaka kucheat nasema hapana. Na vile umenimiss naona aibu kukwambia ufanye taratibu. Vile unanikiss napata majibu bila kuniambia mimi ndo wako tabibu. Napata mizuka na kupa yote yote. Cheketa banjuka na pita kote kote. Leo hakuna hata kenjo ino penzi kukushinda wewe. Lunia nzima hakuna mtake mpa mapenzi kukushinda wewe. Leo nakubalika.
Leo nakubalika mbandu wangu.
Nakubanduwa.
Nakubalika mbandu wangu.
Leo nakubalika
mbandu wangu.